Bibi have too many ila siyo ishu jiwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumba ni na kina umaro wakisema tutachana.
Siyo wango na nijenda sani, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zirirana shindwa sikawi.
Bibi have too many ila siyo ishu jiwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumba ni na kina umaro wakisema tutachana.
Siyo wango na nijenda sani, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zirirana shindwa sikawi.
Mita ya kati kuladi kufosi, ugali dengu sinaza ya fosi. Mabraza meni zao good time, wanakumezea mate. Unajua mchizi bado sometime, wanapambana wakukate. Usifanye hivyo, taniumiza moyo. Kifanya hivyo bebe, ila kona nta unasuo.
Kinacha upendo zawadi, siwaze kusukiza. Mapigo ya moyo ya niko nidari, oya la unaumiza.
Mindo mume univumilie, siwezi kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Usinivuruge mimilie.
Bibi have too many ila siyo ishu jiwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumba ni na kina umaro wakisema tutachana.
Siyo wango na nijenda sani, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zirirana shindwa sikawi.
Bibi have too many ila siyo ishu jiwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumba ni na kina umaro wakisema tutachana.
Siyo wango na nijenda sani, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zirirana shindwa sikawi.
Unapigo za kishua, metobo apua. Kiongi wanavantazama kama uja nijua.
Sije ni kwe pami, uka ni kata.
Yo ni shai, nisha wai, kuche nisha mawe. Waka ni umiza nkaji, kaza sipagawe.
Baby I'm trying, I'm trying, losing my way. Siwezi jaribu kukuacha.
Siwezi kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Usinivuruge mimilie.
Bibi have too many ila siyo ishu jiwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumba ni na kina umaro wakisema tutachana.
Siyo wango na nijenda sani, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zirirana shindwa sikawi.
Bibi have too many ila siyo ishu jiwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumba ni na kina umaro wakisema tutachana.
Siyo wango na nijenda sani,